Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, e Fulfulde.
Alkamisare go lewru mars jena yamde sokidu studio tamani miden tawa ile maison de la presse do bomoko do nyotino no do kabaruji du mo rewgal kon ko pitting jara wonto buggi jamde to sikrabon competitivity mangal pade garbe lotade leedi malindi dum won kippobe kufunaaji bulo bulaji ben nayo mabbe keddiki le hen nayo wobbe kasen do barmi fa nawi wakane mobile mabbe yabuno bombor hakkunde boni e douance les réseaux mopti mena ko holli tan wi'ada na jogi lamorde nogay e nay nyaloma hande o tawdini do an jogi ko yaat lamorde chapantati e jeddi wattu jono lamo holli ti wiide wala fu ko be ngadirdi do golli sona faabde lawno haggitere lamu han yarda yeso golleji DDR to tumbutobe kulitiri dum wonde e yarda yeso wattu jono be gonde jewta tono yubbo inde gube kaptoje gonde ton de sekirabe won sembe kabaruji dum jogi ni on do bete hande di bismillah modon e hedaate bonondo goddo kase wadama fewde e warbe notade leedi ndibe kolliti wiide kippobe kufunaaji bula bulaaji be nayo muuden keddiki le hen nayo wobbe do barmi le hen caggal ko mobile mabbe yabbe bombore leyi region mobtonobe kollitiri wiide ministre ma holliti wiide do gonga jaati miccete den wiide do woni hecci kenya du soldats CMB armée Mali be mobile mabbe yabbe bombore leyi leedi meden di do wodi sababu so soldats en jeegom keddi le hen fa kebe famtade kede Ousmane Diko
bombore felli do laal boni yaade do ansa le region motti bombore de felli watunde mobile habatobe oni yabatono fa wadi maybe nayon e barmube no lebe kufinaji bulabula be minisma andinali do be do jeya ka honnika ka do masibe kessa do andinde barmube ngartiram ke yado secrétaire général ONU andini gubal ONU be dani dole dabar denagu le wuddi leedi mali wi mamad salé anadif di golleji tanyidi ana hollita torrobe handen ana gondi e billede dum e wonde horaji minisma hokki tajiral di golleji bonnanta fay hunde tibara ko minisma le ko waddi dum e golle ko hono ka masibe du wadi maybe jeegon le larme mali nyande talatar nde le region segu le wuddi leedi meden fa handen be do masimbinabe be di hono be kufinaji bula bula heddi be hen waddabe le mali do
kenen be kolitiwi dum won hanken be bihi gote e gardina sonale ngombe leedi meden de holli tamidi himbe join kaborde karbi yonki makoto gawoto o do bonanda wadi wakande sappo e jena yamde jabbere silimaaji chapantati dum won bangi nokko mab noddirta kowet miside mudum wonde tonde holli tam wiedi sukabe jokolbe wombe tombe du ngadi ton majere mude hanken be kolliti wiide nyaloma hande be jokkitoto de do majere mettitede wiide suko jokolbe goto du barmi le o do bonanda tagal kono oje fore goto warno to duanso to arme mali o hecci hanken be jippi do ngalure de jati be kawri e jamare de kalamo be tay fu be pian le lumo go holli tan wede wala fu mo be keede suka e mawdo mo be kawrton le datti di fu wala fu mo be keedi ni tagal wala fu mo fiaka ton dunke ande wobbe kolliti wi sa jeewi o do golle arme mali dum gasay fe be bihi dum lato sababu wattu juno so jama o rento no arme o worri kala hono holare furdu yalta hakko be kede mo kanko Ibrahim Eli Diko ko mo sifi do hen
foti balle seeda fi parti sadi wonno communauté go so kin haali ibe hebe mbaram laamu e sokolo lumo yo neɗɗo toto tan huuli sahe ono wurda laamu 200 ans da laamu yibe kin ton farlaaji kewde amde bulkeesi warde booni e warde lilil 200 ans hormu do do ya 2012 warde hande si tan be so jama o yidi ay to fonda se be ngari tan jiki to yibe le lumo ko heewi hulan ko heewi bande mum ta en ay ko heewi yo mbete ton da ko heewi dura wadde wudi yepa ton kulleji mum ayo no wadde tiyalaaji kewde jama wa fi kare sin sonda sembe dembe a be ngarata to tonya jema o mere ko anan ni neddo Allah ni kedo dum on wuri ay be cedde mu dum be maybe mu ji kama no lati to atan won ko andara dum ka waji a jukete hen ci ka daraki en dum ti laaji taw de ka hunde leedi ni e sonda sen jema o jema wa faaba de sonda sen be sonda sen be kali golli dum dum te kala ko tonya jema o ko te tin non ni de bare de kiwdo no jema wa hebde holade be fedde na faabo be wala non be nyalla be dum mo mere tay golle mabbe ya haliyes
sikrab so ngabbi do bemal ame ande ngal oro mbay ni turtot mijoji modon woni tindi wiide nyaloma handen o dum won fedde de be noddirta barometre afro barometre de be kolliti wiide sa ƴeewi dum won non kabaru bonanda de ngadiri leedi meden di fa yotto yo no de gori dum lati sababu nyaloma hande so sukabe jokkolbe kiobe keba e golleji le nokko be bi yimbe le hewbe joppi nokku le mudde golleji kewdu du boni watto jono be kolliti wiide sa ƴeewi dum won jamarnde jatan huli gotu mako mali o no worri fa kebe famtade fa de kede Ousmane Diko
malinka goto le jetton fu anawra temedere fu sappe didon be ko joppi chu cuuɗi mum en yarde paara goɗɗe ley Mali. E on saatu ley temedere fuu jeegom ɓe ka fuu njalti ley leydi Mali ndi. Le région Kidal o feccere yimɓe ɓe ka fuu njalti leydi ndi ley wattutiiɗala ka. Ana ɓado malinke gooto ley jetton fuu ɓe kaake muɓe bonnannam e gollirɗe mum uddi wallitimɓe du calɗi golle batte tiiɗala ka. Le région ŋaji tati sahal leydi meɗen ɗi kutteji kewti ko ɓadoto capanɗe jetto e jetton ley temedere fuu heedi Kidal. Ley wayde joɗaɗe hakkille du ley nayon fuu atan goto o ana wara du ley temedere fuu noga e jeegom malinkoɓe ɓe hakkillaji mumen duuɓi wattu tiiɗala ka. Ɗum fuu waɗi batte hulɓinede na guidede na laatade seede barme na war hooreji. Le région Kidal o no ley temedere fuu temedere ɓe ka fuu ana e ley kutteji bangal rubugol hakkillaji. Sappon ley temedere malinke fuu du martini kumpa jaɓɓike ñongitiɗo wattu baasi sahal leydi men. Gaaw ɓuri fuu jaɓɓade egguɓe yewde nokkuji mumen ɓurde région ŋaji goɗɗi ɗi. Fay ko wayde ndenago heewi Kidal ko ana ɓuri neɗɗo goto ley sappon fuu daraniɓe honoroɓe mumen egguɓe e ngengaji mum. Wayde gikke du heeɓi ko heewi saabu ley temedere fuu capanɗe tato e jetton malinke e hakkille muɗum kutteji tiiɗala ka mali waran mursude bange goto mbalani mum. Ɗum e wonde ley temedere ka fuu capanɗe jeenon e nayon ɓe collectif soldat famaɓe ana mbawi wallude leydi ndi fandi warta e noone mayri rena yimɓe du ley guidali godi du ley leydi ndi fawarde e caggal mum.
Région ŋaji ɗiɗi kesi gonɗi ley leydi meɗen ndi wattu jonoɓe kollama nokkuleɗoɓe kani laamade ɗum woni menaka kañum e tawdeni hollitawede menaka waran laamade ko yata nokkule nogay e nayyi tawden du waran laamade ko yata nokkule capantati jeɗɗi ɗiɗo kabaruji laamu o kañum hokki ɗum. Ɓe mbi ɗum latto sababu ñalawma hande o soɓe paabo kabaru no haggitere laamu wori ley leydi meɗen ndi yalla wotiɗe ana keɓa wadde ley Mali fo e mangal muɗum. Keɗemo kanko noddirte Amadou Koyta kanko n jottinowo kabaruji laamu o komo sifirdo hen to faccitago Ousmane Diko.
Ana hani ana foti ko laamorɗe kaggitaɗe andane ley ɗiɗo région ŋaji ɗiɗi. Région Menaka laamorɗe noga e nayyi goodi, région goto cercle ji nayyi e commune aji sappo e jeenayyi. Région tawdeni o no ana jogui laamorɗe capantati e jeɗɗi, région goto cercle ji jeegom e commune aji capantati. Ɗum fuu ana e ley ɓeydande haggitere laamu ley Mali ɗo doole ɓeydi hen du dabare deƴere e dewrintinal leydi ana hen. Dabareji fuu ana gonda e ɓamede fa woteji président ɗi gaɗa ley Mali fuu.
Ɓe kollitiwide golleji DDR ɗi sa ƴeewi ɗi gondi e jokkitede wattu jono le réseau tumbutoto ɗum woni hono kawrital waɗi hakkunde seema e plateforme. Kanko laamiɗo golleji DDR le réseau tumbuto hollitiwi ɗiɗo golleji ana gondi e yarde yesso. Keɗemo kanko Firou May Gaw komo sifirdo hen do faccitago Ousmane Diko.
Yewde sappo e goho yahde sappo e joyyi o yiidi e seema kañum e plateforme fa o famana tiiɗalaji mumen o faaɓoɓe du foccinde yuɓɓo inɗe fa dakugol laato ko yaawi e hakkilama o golle wadde nammen wadde jande downo haɓatoɓe bindorto fewjo muɗum du hokkama ɓe haɓatoɓe fa pamana so yuɓɓo inɗe dartiga du heeɓe. Wonko yaari yesso seeɗa d' accord de makko tumbutu tilima maheede ekkintinoɓe ɓoyata kennete hen ley ñalaɗe garoje ɗe. Hijande haɓatoɓe sema plateforme kañe e arme meɗen fanda makko moɓodotto ɓoyata du fa jangguine ndena d' accord
ndede.
Ɗum woni sukaɓe gomɓe commune ɗiɗo ɓoɗo bomakoɗoɓe kollitiwde ɓe jaaɓa e jagotoɓe ono ittaɓe ley ɗati ɓe gartire le nokkule mabɓe ɗe. Ɓe kollitiwde wotnaɓe gomɓe tonɓe kañum ɓami ɗiɗo anniyaji wala fo ko pamminiɓe dow hen. Keɗemo kanko noddirteɗo Mouhamed Bilal Traoré ɓurɗo anditirede Bill kanko laami pelle kominiɗe kabaru yirwere le commune ɗiɗo ɓoɗo bomakoɗo komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Diko.
Dans le contexte de
nder haggitere laamu nde démocratie kakuka miɗen jeeɗi dabare kala ɓametede batte yirwere commune kaltidal heedana jaama. Min taykitima ɗi anniyaji ɓamama kaltidal waɗali heedi yimɓe commune 2. Si on ƴeewi lawol 214 ngol yo lawol ɗo ambassade ji keewi ɗo janguinirɗe du keewi ɓe mbi ɗum hana saabe hippodrome yo foyre commune 2 no. Si on joƴƴini julaɓe dow ngol lawol fa laato lumo ko heewi foccatako tundele kewan wayde ndenago du waɗan. Si haala luma haalama ko fuu ana jondora.
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifabo Tobe, Studio Tamani.
grabde en lodon ne les raisons ngaji meden di en puddiran do segudobe kolitiide kawrtal fuddito jowingal do kabaru yirwere yogay halaji di fu ngaran yo waddo kabaru no wattu wonti e waylitrade no robe le be ngordi tolle ngal do kawrtal yimbe be juri les raisons fu e mangal se urude ngardan do yordobe kolitiide awgal ngal be noddirton borangal do awgal ngal waddi ton kenyan jamaade do kolitiide li keba ko no wowirno fi kanko lami do kabaru di do gollo jo kolitiide ko heewi ko be lanni ni de hankor fu feewaye kono kabaru woteji di ngori leledi meden di neddo kala no way jewti yaade hono yubbo inde mudum no worri fa yotto yolle jegom lewru marsel do jomon tinno yaha windo yo yaha jaway limgal do won nokko fu wurdo battade do sakirab do katten betande kabaruji meden di min jewti on sane hedaade hejoji amen ka fande kedde hedaade hono andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam